nzagutungisha gakondo ya sogokuruza Yakobo. Kubwo gukomera kwawe ndetse no kudacogora kwawe mwana wanjye, kandi nzahaza ubugingo bwawe ndetse no mu gihe cy'inzara n'amapfa. Nzakomeza amagufwa yawe, uzaba nk'isoko y'amazi adakama. Nzagutungisha gakondo ya sogokuruza Yakobo. Kubwo gukomera kwawe ndetse no kudacogora kwawe mwana wanjye. Kandi nzahaza ubugingo bwawe ndetse no mu gihe cy'inzara n'amapfa. Nzakomeza amagufwa yawe, uzaba nk'isoko y'amazi adakama. Haleluya! Nzagutungisha gakondo ya sogokuruza Yakobo. Kubwo gukomera kwawe ndetse no kudacogora kwawe mwana wanjye, kandi nzahaza ubugingo bwawe ndetse no mu gihe cy'inzara n'amapfa. Nzakomeza amagufwa yawe, uzaba nk'isoko y'amazi adakama. Nje gusura umukumbi wanjye wo mu nzu ya Yuda. Nubwo waretswe ukangwa, ntihabe hari ukikunyuramo. Nzakurutisha amahanga, nguhugiza Uhoraho. Nguhe n'ibyishimo by'ibihe bidashira. Mu cyimbo cy'imiringa nzaguha izahabu n'amahoro. Mu mpinga zose z'igihugu uzahinga kandi uzasarura. Nzagutungisha gakondo ya sogokuruza Yakobo. Kubwo gukomera kwawe ndetse no kudacogora kwawe mwana wanjye, kandi nzahaza ubugingo bwawe ndetse no mu gihe cy'inzara n'amapfa. Nzakomeza amagufwa yawe, uzaba nk'isoko y'amazi adakama. Nzagutungisha gakondo ya sogokuruza Yakobo. Kubwo gukomera kwawe ndetse no kudacogora kwawe mwana wanjye. Kandi nzahaza ubugingo bwawe ndetse no mu gihe cy'inzara n'amapfa. Nzakomeza amagufwa yawe, uzaba nk'isoko y'amazi adakama. Nibutse amarira yawe no gukiranuka kwawe, mukumbi wanjye. Dore gakondira gusatiriye, gusezeranije gakondo yabera. Fati kondera utere hejuru, ubwire ab'inzu ya Yakobo uti iki ni cyo gihe cyawe mwana wa data uratabawe. Fati kondera utere hejuru, ubwire ab'inzu ya Yakobo uti iki ni cyo gihe cyawe mwana wa data uratabawe. Fati kondera utere hejuru ugire abinzu ya Yakobo. Utiki nicho gihe chawe mwana wa data uratabawe. Haleluya, fati kondera utere hejuru ugire abinzu ya Yakobo. Utiki nicho gihe chawe mwana wa data uratabawe. Nzagutungisha,
nzagutungisha
gakondo
ya sogokuruza yako.
Kugukomera
kwawe
ndetse
no kudacogora kwawe.
Haleluya, kandi nzahaza,
kandi nzahaza ubugingo bwawe ndetse no mu gihe cy'inzara
n'amapfa.
Nzakomeza amagufwa yawe,
uzaba
mu isoko y'amazi adakama.
Nzagutungisha,
agutungisha gakondo
ya sogokuruza
yako.
Haleluya, kugukomera
kwawe ndetse no kudacogora kwawe.
Kandi nzahaza
ubugingo bwawe ndetse no mu gihe cy'inzara n'amapfa.
Haleluya,
nzakomeza amagufwa yawe, uzaba nk'isoko y'amazi adakama.